Yeah. Yeah. Mapenzi lazima ni, lazima ni sure love the one you love man. Yeah. Ana follow my shadow na ma eyeshadow
nama
amejipimbu wezi jua ana limp nilimpenda vile hivyo nilimpenda kiwa hivyo ako like mwadhani ako like mwadhani minkadhani anadhani vitu zake minkadhani anadhani vitu zake Evana shizo ni na utuka Desmond Tutu sinajua mwami wea haiwezi shika kutu ameiva na msupa meivana anajua misi wezi kumkana alava shiba sweet potato kama fans wa mbrazi na mambo mseto yeah.
She's the kind of chick I want she's the kind of chick I need
the more that he gets the more the moon glows the more the hate on us the more love grows love is blind that's how this thing goes wanna be with you despite the highs and lows never play with your feelings so I keep it close five girls now watching keep it give us a round of applause waiting for Valentine we live every day like Valentine but if they're hard to get can hardly believe your mind most couple of times I know I've made you cry most couples of times live a life full of lies but trust is a must no loss just love just us even death can do us apart let's continue when you get to heaven let's continue when you get to heaven
as a wife
in my life
as a wife
she's the kind of chick I need she's the kind of chick I want
as a wife
in my life
as a wife
in my life
mapenzi ndio ya dumo lazima kuvumiliana mara kwa mara tuweza kukosana lakini siwe sababu ya sisi kuachana tumilivu na mbivu watu wengi wana wivu wananichomea picha juu wanajua ni mimi unataka walikutupia mabebi wakashindwa kukupata saju uko na mimi matope wananipaka hizi story wanakupea usisikize hata she's my lady ya my baby mimi champagne amenitan crazy design city way walai walai nimewai Nini na we mpenzi chila dad
She's the kind of chick I want She's the kind of chick I need
In my life
As a wife
In my life
As a wife